ndi muyala sikutangako okubera wokwo nine kalama tetakoma eyo mwoyo wo nze ntya awatali kisakyo kyagala kubera wowoli ndi munafu nesigamye ku mukono gw'ogwamanyi ntambula nga siraba awatali kitangala kyo mpeka ng'omwana omuto ntwalawo twalawo woli awali okubeerawo awali okubeerawo kwowu Yesu awali okubeerawo kwo awali okubeerawo kwowu Yesu obulungi bunga bungi we waterekera abo abakutya we wakolera abakwesiga mu maaso g'abaana b'abantu gy'oli awakwekebwa gy'onooba kisanga enkwe z'abantu onoobakuumiranga muweema mu kyama eri ennimi eziyomba mpeka eka omwana omuto twalawo sebo twalawo twala twala nze awali okubeerawo we njagala nze awali okubeerawo Yesu we wampa essanyu awali okubeerawo awali Beka mwana muto twala wali Yesu twala wali mutima kuyayanira wo jagala mbere nawe it's my sound of worship it's my sound of worship Yesu beka twala mwana muto ontwala wowoli Yesu mberenga nawe bulijjo peka sebo peka omwana omuto twala wowoli Yesu kyagala wowoli nze awali okubeerawo awo wowoli Yesu awali okubeerawo okubeerawo awali okubeerawo we njagala nze awali okubeerawo njayanira mutima gunumira awali okubeerawo we wali eddembe awali okubeerawo we wali ensulo y'obulamu awali Holy one, you're gonna.